Isaiah 35 verse 1. Kuyakujabula ihlane nogwadule, kuthokoze uqwathule lukhahlele njengentebe. Verse 2. Liyakukhahlela kahle lithokoze, yebo, luthokoze lihube, liyakuphiwa udumo lweLibanoni, nobukhosi bekameli, nobesharoni, lubone inkazimulo kaJehova nobukhosi bukaNkulunkulu wethu. Verse 3. Qinisani izandla ezibuthakathaka, nimise amadolo axegayo. Verse 4. Ishoni kwabanenhliziyo yesabayo ukuthi, qinani ngesabi, bhekani uNkulunkulu wenu uyeza ngokuphindisela, impindiselo ivela uNkulunkulu, nguyo ozakunisindisa. Verse 5. Khona amehlo ezimpumputhe akuvula, zivuleke nezindlebe zezithulu. Verse 6. Khona unyonga luyakutshekula njengedluzele, nolimi lwesimungulu luyakhuba ngokuba ehlane kuyakubhoboka amanzi nemfudlane kwahlongasibi. Verse 7. Isihlabathi esibengezelayo siyakuba yichibi, isigagadu sibe imthombo yamanzi. Ekhaya lamakhanka lapha ibuthisa khona kuyakuba khona igceke lomhlanga nekhwani. Verse 8. Kuyakuba khona umendo nendlela yakuthiwa indlela yobungcwele, ongcolileyo akayukuhamba ngayo, kepha uyakuba ngeyabantu bakhe, abahamba ngayo noma beyiziwula abayikuduka kuyo. Verse 9. Akuyukuba khona lapho ingonyama nesilwane esahayo asiyukhuphukela khona. Lokho akuyukufunyanwa khona, kepha abakhululiweyo bayakuhamba ngayo. Verse 10. Abahlengiweyo bakaJehova bayakubuya baye eSiyoni ngokwethaba. Intokozo engunaphakade ibe phezu kwamakhanda abo, bakuthola ukujabula nokuthokoza, kubaleke usizi nokububula.